Ametenda, wambieni watesi wangu, waje waone yale Mungu amenitendea. Wambieni kina Farao, waje waone yale Mungu ametenda. Wambieni kina Namani, waje waone vile Mungu anabadilisha. Wambieni kina Penina, waje waone yale Mungu amenitendea. Waite, 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 waje, waje waone yale Mungu amefanya. Waite, waite, waje, waje waone vile Mungu ameninua. Waje, waje washangae, waone vile Mungu amenibadilisha. Niwaambieni waje waone, waliosema nina sauti mbaya, waambieni waje waone, waliosema sijui kuhubiri, waambieni waje waone moto, waliosema nina laana siwezi kubarikiwa, hey, waje waone. Walikuja kwa njia moja, wakatawanyika kwa njia saba. Walikuja na mabaya yao, wakaondoka na aibu yao. Amefanya Yesu kinyume na matarajio ya maadui.
Ametenda,
ametenda,
ametenda, ametenda, ametenda, ametenda.
Kanizoa zoa,
zoa,
kanizoa zoa,
kaniweka